Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hidibe jamwale modo eden gune bete alalbare go o lewru fevrier hitande 2023 yamde jena yottek Ousmane Niale buldo kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande to. Le Mali rafinde nago an habbi hore fa handen e wito ngande de fondation mo Ibrahim wadi le leede debbe sappo e nay Afrika Mali woni leedi chapande tati e jana burdi bangal tiida la rafinde nago soldats e Mali be identé famo bangal hakkeji bibbe adama en dum woni fanda projet kesso mo ministre e lamu Mali kuntane hore tumbudu lawlumo ne gujji timmi kenyan fanda modon yo beydande kebal aremobe e region o yidi woni sembe kabaru bi beta ko bismillah modon hedas jo tamani leede chapande joy e nay Afrika Mali woni chapande tati e jana birdi yeso leedi Comor bangal rafinde nagu dun funti le tongande de mo Ibrahim wadi ko litande le yonterende ngatende labe de le hitande fu le windande de be kali hala e yiri werbi be adama en kabaru hakke himbe kanye e ko kanye ko wawi hebude hebede bangal kebal fa bidire den famke en Umar Waygallo
tongande fedinde dun dette fondation mo Ibrahim holiti wide dubi cakiti di fu kudeta ngaydan jatan keba sembele lefol sa hengil bamde 2012 yottal hitande 2022 be mi pitin gollamo ko wadi cile noga e jenay noga tati di fu le rumde afrique de wadi leedi burkina faso kanye soudan ardi leedi le defur be bidu latik sababu du se hebbini wayde ndenaago kanye warde civil en mali du hednaka tiagal no dido golleji wori ko nayri bangal wayde ndenaago e yabude hakki bibbe adama en leedi be mbi leedi mali ndi idun yaha tan idun heba sembe mali lati leedi chapantati e jena berdi do hakki bibbe adam buri fu yabbe leedi li adna rundu ko nayri bangal yirwere du be mbi mali yari tiagal sanne le dubi cakiti di be mbi dun lati sababu so bibbe adam e hewbe tampile no kule de be mbi le ko sakiti ko nayri bangal wotiji kanya fayotto kewal pelle politiki en dun yari tiagal leedi mali ndi
Set atan woni ko yeyeso bangal habugol e yurku yurkuji le hitande 2022 le adna rundu de jate ana godani le de temedere e chapan e jetti le majje mali an hen ko Transparency International wadi holliti talatare de le tongande mudun windande de holliti wide du ko sabe bini dun yo sabe masibaji jete di tatiji fuli adna rundu Umar Waygallo
habude yurku yurku li adnaaru ndu ko ndatete ko heba ka fi no fedde ONG nde hollitiri wiide be mbi bande 2017 yottaade hitaani hikande wala fu ko yaari hen tiagal ko nayri bangal habude yurku yurku be mbi dum wonde latal sababu du so basijan immole nokkule de fedde dum der Transparency International de wi yurku yurku dun latik sababu so wakkati fu torrajan immole nokkule de ko nayri bangal habude o do golle be mbi fu Denmark buri yaade yeso kanye Finland fa jottuda Nouvelle Zélande don du hakiji bibbe adama an dewa leedi mali ndi be bidun yaara tiagal fe wotto jono dum hebi sembe mali ana tiagal burkina faso kanye e niger kanko daniel erikson lami fedde no de Transparency International o wi lami be jayol hono kani wattirde koyde lama be ko nayri bangal lamu lobbo e habude e yurku yurku o wi non democratie du habata yarde yeso wajibe sina jamare nde fur watta le hen koyde mudun san haladu watne dakam no watta so yurku yurku heba habede e nokkule de fur
sakira be di kabaru fi andon baa hewde de bembe ande de do helame facebook kanye konta twitter Mer commune rural la sala koira bingali cercle dire suta matala tar chapantati ego o lewru janvier yabbenandu no ko nangama wattu 7 heures bt wattu o yanno lumo dire ndo tawano le pinace cedibe ko divide terrodis e ngadi o golle no kabaro o kay jumini hakkilaji himbe on ko wattu jono o kay wala fu koltini wiide wadi o golle nabude yeso kabaru hakkeji bibbe adama en le imadaraji militaire e do wonno fanda arande jo projet commune do beydande fam soldats e Mali ke budongo hakilo yo saldu kumanindo hakibi be adama en le minisma bot mudun wadi kanyan do bamako do fabidure ne famuke den alisi se sita sidibe
lewi gollirgal kumanido hakkeji bibbe adama em le fedde munisma gal do jidal waran latal sababu hawrintinde yimbe le fube hunchangol hore hakkeji bibbe adama em wodanin le golle mabbe arande o yalla ebe keba andure hudu fube ngarta wadde e ko warta le projet o an mari dongi woni joko horejo fedde kumanido haybugol hunchande hore hakkeji bibbe adama en le fedde munisma
jande arande der wadama genne sego horebe mangal pade ko heewi janginama kabaruji haqqe bane adama lekkile ɗiɗi bo projet waɗi jande gonde kasin ko naari fa hannden bangal haqqe bane adama le nay jande ɓe heɓa haqqilleji ko faabotoɓe wattude haqqille e bartude haqqe bane adama le lugal goji maɓɓe ɗi
keƴaɗo hoorejo mangal paɗe en ɗi leydi amin ndi ka yetti sanne oɗo hakkille colonel major seydou kamisogo holiti wiide mangal paɗe en ɓe ana teddina hono no wirani hakkeji ɓiɓɓe adama e leydi amin ndi
mangal paɗe leydi malni kayen hoore mumen fuu janginama kile hewɗe honone bane adama haqqe mum battirte ɗum saabi hannen mangal paɗe leydi malni ana andi kabar fof ko naari du batgon haqqeji bane adama faamu ndu wi immadraji amen ko heewi hannen mene ka en laamu ana naari bangal battude haqqeji ɓiɓɓe leydi malni fuu le golleji amen ɗi
fedde kumaniɗo jingande hakkeji ɓiɓɓe adama en le leydi amen ndi ɗum woni cndh kana narda mangal paɗe en ɓe ɓeyda immadraji muɗum ele teddingol hakkeji ɓiɓɓe adama en le immadraji ɗi ɓe gondi wadde le leydi amen ndi
lumo neyguji timmi keñanto tumbudito fandago lumo yo ɓeydande keɓal remoɓe ley o nokku ley balɗe tati wadduɓe gureji ɗi kolliti yimɓe région o go gaddi plateforme multi acteur région tumbuto hunjaniɗon hoore dow fabamuye gollidiɓe mum fa ɓeydoreɗe faamo anni ko keƴaɗamen gonto tumbuto seyni fay heɓini dow faccitago sida siduɓe ali sise
région tumbuto yo région gotole leydi mali to ñamiri heɓete sanne ɗum saabi soɓe fiiɗi dabiriji hollutude ñamiriji cotteteɗi ley région tumbuto almami Alpha Moy Hedra gagnon secrétaire fédéral noddirté en plateforme multi acteur
en sens de lumo ngaro huntondirde yimbe fou be jago wodani buri fou demobe fayeto julabe golidibe amem chodonobe janyili di nyamiji le lede amendi fayeto gollobe le lindi hore
malien
lewi madame gassamba nyamu aliji horejo fedde nodirtene aliwakilley o yiɗi immadraji nafan sanne yimɓe jooɗiɓe ne lamorde
cette forme
goɗɗo lumo ana wawi latade saababu e jooɗi amen heɓude guure le kereduji ɗi ɗon yo e nokku to yimɓe wawi andodirde ɗum ɗum woni ndemoɓe fayeto julaɓe fade amen tewtude ɗeɗo kulle e cogguji tiiɗuɗi nokkule goɗɗe eɗen mbawi heɓude ɗum no yafiri le leydi amen ndi
très bon cher
leydi golleji gouverneur tumbutu holliti wi gouvernement leydi mali signini kur balleku hakkunde kan e banque ouest africaine ko yata milliard ji jetti ko faabato moƴƴintude nokkuje remeteɗe to jam bonni le région tumbuto ɗum won nokku noddirteɗo dayi amadia kan e koryomi
lumoji ɗi ana kewi kulle kecce ley o wakkati tomati poivron persil ŋebbe fayotade karoto hono ɗum e nandore muɗum ana heewi hono ñande ley lumoji région ŋaji leydi meɗen ndi coggoji ɗi du ɓuytege saabi hewgol kulle ɗe ɗum ko weli rewɓe somotoɓe ka noon yaade ley nokkuji yogaji région ŋaji men ɗi ana tiiɗi saabe rafindenago hono resugol muɗum du ana tiiɗi ɗum koɓe kamɓe sottoɓe koltiwide fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen na sita sidiɓe e alisise
watti jango yo watti mo baddi leɗɗe cecce heɓeteli genni bama ko kayi fatade sigasu e yorosu kay le nokkuje kewɗe le leydi mallin ɗum ko hollidi rewɓe hewɓe
kulle kecce ɗe ka coggu muɗum jippike jaaɓa o temdere hannde concon tamati aubergine fayeto poivron fuu ana heewi hannde le on ɗo wattu ka cogguji majji ana yaafi mi somayaji an lewru comotomi mi resa ɗum le frigo
mamu trawéri kayo neɗɗo goto sonno some le nokku noddireɗo woni da genni bama ko le on nokku ona cotta tamatije chu pauvre en nanal mudun o holliti on welti sanne do kalsimo hebata le nyolman le choggu makko gafa hannen o hollita 800 moji de somme ana bona jonga mabbe so boyi
tamati regale ale 100 wa
choggu o ana yafi sagire tamati uinai didi saatu hora wa hebude dum uinere temere jeego arande ne uinai nay uinai joyi wakati hora fa uinai jeego aubergine o uinere temere didi sagire mudun pauvre o temere jeego naru temere jeedi arande ne ujinere temere joyi naru uinai didi chu o du uinere temere didi arande ne unei tati o wonno miɗe mbasa saatu saabi no ɗum wordi
caggan ne some ana mata nokkuje kewɗe leydi mallin hannden ɗum e tawede fuu le genni tummudu some ana tiiɗi le oñol man lewi commerçant ɓe ko heewi
adugol majji iwde muttiyaade tomboktu ana tiiɗi won bonoji e laawol ɗi min mbawa yeeyude kasen tiɗɗalaji fa heewi goɗɗi miɗe mata ɗum e ɗo ɗati ɗi min keɓata hen ko hanti ɗum iɗum wawi newade ɓurde ni somin gonno e neɗɗo gaddononome marchandise ŋaji ɗi saabi somoyaji amen amen di ananyola wajibe juude amen mi chotira dum choggu jaasudo yalla dañe ko mi kebi saha lindi walda e balere lindi
ambe koronfe
li o watti rebe ko heewi holli mettum en ko nairi bangal mobude de somme lewi yogabe mebbe o watti won ko neddo han somade fa woda jewana mobirta dum fande de kulekti de lumoidi
jabani nayasa
mi ngatta jaba o le chagije te julande woni mudum yalla mi de keba risude dum fa boya persil poivron celery fa yoto jaba o fu ana wawi resere so tomatiji di bendi sanne ada wawi lotude di fadi laaba jilaadi nange de nokkuto cholla wala tagal mudum jornaadu so wattu no tomati hebugol mudum tiidi ada wawi nawtorade dum a wattan dum le jian guldan tan a heban tomati ko tawtuda
mi ciutunde wi nyamde badi ladde cecce dum ana mojje cellal bani adama lewi yogabe andume kabaru nyamduji
sakirabe do kadu di kabaruji ka andoni fodo ba hebude do 3w.studiotamani.org ka gede heda do e seda yewtrende waran jukkininde wassalam le leedi malindi atelier ngaji do nyowete ana kewi fa sanne no o golle rewbe ngana nawbe nabobe kadle mumen fa nyowe tan yogabe ana ngad o golle fa an bamadu gollobe o golle be koltiwire be keba hen nafa sanne ka o wa wadde du tiagal latid allahji anne ko no kalifa gote hebeni enna do kabaru e yewtere rewbe de
le suru le kol goto to suka be rewbe ikintinte nyoni mi ngoni jungo nano bamako do fatumata maleyo goto hakuno beedo suka be rewbe o mo wondi ikitanto nyoli chagal ko wadi defu fa o tampi o hebay gondudo e golle mudum nyoli o wi o mo anni wadde kulle fa heewi
Mimi yalti école mi tewti ekkade gollal mi de fama sanne honene ngal golla yirta handen mi de mili uddude golle dirare wote to ñu ammi kadule min mi ekkita yogabe kasin sabbe no faabo kan ekkude badde rabo ko heewi wadde ñooli non ko jikkunde jande sabbe ne daana haani gollude yalla hebna wuri
kina ladda neddo tinnido e gollal ngal so wonko jidda hedde hem non holitiri wiide numu tene karamberi o horejo atelier goto to ñooli watte kai
ibaro courageete musube
mimi cubike ngal gollal sabbe faabaade hoore nan faabaade sakrab am e galle dan li ñol man hande mi won golle yimbe neyon mi won torraaje kewdi ko nayri bangal ñooli sabi samoji golle amen be ana jambo amen yogabe ana witta jaati yoppa amen rebe ko heewdu hande yida wadde golle ñooli sanne su warga mi ikitam e ñooli su arfa be waawi be wittan be yoppa kam min tan golle ala samti sanne sabi ana faabo hebde almasadal tan
madame jallo kasire touré holiti wiide wonti dalaji yogaji di kambe jogi be atelier to ñooli watte be ngondi fewde mudum wonko o jantoto do him
kilometre
mebe torraji kewde hakkunde ngay kilometre kilometre ko heew handen jambe giga samoji kaduleji jogabe ana wawi bondi jungma beede so wari wian so wala joba kadule mu en so jebeede fu berde mebe mettan ngal gollana faabo ko sanne sambide wawi wadde musaka galle dan fu handen mi faabo jon sultan du wada kunkoji jogabe
hodum fu won do hem hakkile worbe nyohobe kedo den ko woni hakkilaji yoga e mabbe le ngallure bamako ne
yadi famla rebe ko heewi ana wawi yul le nyol man handen hon ñoodo rob kay zik en nanal modum me won gidi anal goto gal kon makko wawde ñooli wala amen de kan oursnama li watti jappido cagan oursnane ko soodi mansi makko kanko to o wada ñooli le galle makko handen yogabe do ana uddita artile ditta wawa ñooli sanne sabbe ne mila hande sawo attilema a heban huuni
le odo soifa min gal yidude madame jallo kasire touré jon atelier to ñoli watte dene misira o mo haltana me hono fuddire odo golli
min mi ciotano dablini ka e nyamagu mi woni mirabe heewbe wonbe leedi france be ana nella kan kadle mu en min ñua min nella be watti fu mi de duhundura e tayere en yogabe no ko naari bangal ñoli mi soodi machine mi jogi tayere le ñol man hande mi won ko yata machine ngaji ñoge ñu andi
ko serte kanko madame jallo kasire touré saudasu sal kanko jande ñoli ja woni ko wadi fade mudum uttide atelier mudum o holiti wiide yoga yimbel ngaddobe kaddule mu en fa nyohe kanyu en ka kabaru mudum ana tiidi sanne
nyoli ana tiidi sanne memmi debbo ga famo wi menen rewbe medde metti famrede watti fu sa nyi kaddule mebbe be warbe holite defo goddo kasin ngaddu e tawede fu medde tinniti medde wada ngal gollal watti so kura ana tajadu ana hewtu amen torraji kewdi le golleji amen
tiddalla nyoli di beedade hande fu ngaji dibi teddinta yo yoga e kulle ko metti yimbel ngaddobe kaddule mu en nyohen
préfère les couturiers que les couturières.
Mene kila mene welti sanne watti fuddo martam nyo kadla amen. Adim hokki amen on bata dum. Tiagal modu kalsi makko nyogri heewa sanne. Mimine yidi wado nyoobe buri rebodo be nyoli. Sabe rebbe ko heewum en batada adim hokkata on. Mi war buri famurde sanne buri rewbe be. Rebbe ko heew nyoobe hannen. So hokki ma nyalane wotere wala jaba kadla ma. A waran tawa kadla timme. Gabi tawede fu ko heeme be hannen. Ana mili uddude attile inde mu en. Nu nato sabe ko heeme be du faabo galle mu en ka e baddu mu en.
Ba pirifana kay.
Andinde tan wiide wana kadla le rewbe tan woni ko nyohetele dido atelier ngaji de rewbe jey worbe faahi fu ana hakune himbel ngaddobe kaddule mu en faa nyohe to mabbe to do min kaddata e magazine amem nyaloma hande o kertana do rewbe leedi mali khalifa goita landini min jiye yontere warore.